Safi.com.
Kama unanipa nipe nipe, siogope. Kama unanipa nipe nipe yote. Ona mama usiogope, nipe yote. Mina sema usiogope, nipe yote. Aye, we kama unanipa nipe nipe,
siogope.
Kama unanipa nipe
yote.
Ona mama usiogope, nipe yote. Mina sema usiogope. Kwanza nite boss, penda nite tajiri. Mina mwaga hela yani kama sina akili. Usinune nune, cheka ukiniona mimi. Nite jina langu afu uone tafanya nini. Ah, say my name, mimi ndo boss. Ah, bossi tajiri, sijawahi kutiwa galos. Oya we chale chale chabo chodia savana. Dada locheza chula kijola chakia mechana.
Kusuka kijola takukatia, kusubocha mamtu takutumia, kodi ya nyumba melovu takulipia. Ule muza duka muza chipsi kukumendea, haki ya mungulo ya mtu utaitoa. Kila siku kuita na baby, ah,
baby baby.
Kumbe kuna maboya wanakula kama panchi
baby.
Kila siku kuita na baby.
Kipindi hicho cha mababu.
Colonial Sound.